yadde bikwao tebyenkana kananga naye kati mukkirize nti wentu wendi ebikwao tebyenkana kananga naye kati mukkirize nti wentu wendi ne wave nnometu wakulemu ndiwe buddu gye ndaga ntegeera bangi banteebereza kuba ttene nnyo ne basimba n'endoswa mu maanyi yaani kati abadde awakana mugambe keeko nze akafuduka ebigevu munda nyeze essimu omugaba tawanda byokya amani yanfaako muganda wange mwannyina zennabira olyangako ku bintu olumpeluppe basulwamutwala luyina ennooma yali muyembiwa nnyo naye kati olumbe lwamutwala byo weebitu ebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abateesi bambwa mu mpalana abafumbo omwetereeze onsirisoni inaye obufumbo wamwe mbateeteesa miaka mwenda n'abaana babeeka ekigero kyabwe ebintu bibeere mu buwandiike tuleme okutamu abaganzi baffe nga naawe omukazi osalawo muntu tijja kufumbyayo ku mwaka gukka kasitagugwako musibulenga oddeyo okulujja weetereeze bwe mujja okumanya valiyo yammwe bw'oba ayagala ddamu muteese bw'oba omutamiddo totawaana mugambe nnyinayo yasayinize omukazi atamwaga omwana wange bwatambula ekkuba abasiya kyenda balaba kwini bwatamumanyi munda olaba feeke ng'eripo bakwana yanobe wange eyeewuwo kyacyanca bwofuna ekyana ng'ate nze yantamadda gwatootijja byakomadda abaluno bafumba beerya kumpi obufumbo bwaluno tebuwangaala kiva ku bakazi bo bangi mu nsi bw'oba okyatendereza yinettutwetto ate owaakabina akagefulwajja olwono otunula ebitakutanga nga tonogoyina ebbuba lirinnya olwo owaakabina akututte mwoyo omulanga ekyakamugeza weetereeze dawa bakukwata ovulobanyeva kale mwawukanya jjambiya nampi lwansonga mubeera nga mwetamwadda olwolwo omulabo obubakobako n'obutamu bwali wa muzimba ng'omutamiddwa ebibi bizuuka tukole ebbanga oba mwaka gokka bulaba akutuka kigumiikirizeeko okumala okuggwa mugambe wamuweewo otajjaggaana kuba gye bamuzaala anoonya omundi ndikufosero siyena muntu maze byange mani siru ambiru ndeko kuata. Ebiange vi muimba mupa mani. Mbeba samulijera nchaiya. Abudumula siri ansindi we utu. Atamanyi ntegera yeze simu. Aburuga vi muinabai.
Obufumbo kubebwari.